amancane okuba iminyaka siphile emhlabeni thutshana olitholayo ubobo noma indlela singazi yaba amagama amancane okuba iminyaka siphile emhlabeni thutshana olitholayo ubobo noma indlela singazi.